Ladies, control yourself now, because the youngest mix master is taking over.
King is Western Uganda baddest DJ. DJ Mangereza, Machine G.
Hello?
Tema na mwe.
Dropa.
Dropa.
Yes, fire, boy, planet. Fantasy na wana Pegasa. Opusika che. Matuka no se Mombasa.
Mazima
Bomanye fucho ye Gaza Atiko kwanone mune mususa Baba maseko mchere Neva kwate kaza neva samuchayi Katolu mberu chankalanye Mune mutu kulu mbari so hai Kulira manye genjaye Nde kula vira manye
Kaya mtu
Fatulia na kulumbe Jaya mani ya kude Na ye vibe ya kude
Mazima Mazima
Dangerous DJ. Even the government agrees. He's a dangerous DJ.
Kill up it. Kill up it.
The Queva take a coquin Bakumazika Queenie, Satya never made your butter. The Queva to Mamisuma, let you come in a yes, Satan and Mulan and Send.
Kale, they went to Sirinam Pisa, the Wafevango, whatever chances the bands of a gama is so for Rimozin in Gabunya Shisha. We big up a man, a body mana. Naluala, a body mana. Bina bibadi mana, kumutampa sente situsa manazi. Nina bibadi mana, naluala bibadi mana. Bina bibadi mana, kumutampa sente situsa manazi.
DJ Mwaza, machine.
Mopepanga kwe yotole ya sapa. Boju savakazi mbubadi mana. Bunabamu muzigo mbubadi mana. Nafuna musente badi mana. Banabana tebagala baleka wansi. Kale katine wakuwa wishisha. Nenda luka orudenzo siri na mpisa. Bino bichaini vya aisi. Iya lingi visawa mbubadi mana. Zi. Nina bibadi mana. Naluala bibadi mana. Bino bibadi mana. Bumutampa sente situsa mana. Zi. Nina bibadi mana. Naluala bibadi mana. Bino bibadi mana. Bumutampa sente situsa mana. Zi.
Nina bibadi mana.
Jeezy.
Even the government agrees. He's a dangerous DJ.
Wasirana sirana da katifa wasiranya Fetuli wafubuka
Mazima
Wazali wafo imajese Utokwata
banugu bantoni baguli dobu tuwa wakenda muruenda mbomuli enze tufe mtu posting zenda wa muja tusoka tuline chigambe chisemba yo kutukuwa nikela fetu kuja yo tulina yo na batweru usaso wawo wakanabuza
even the government agrees
wama mtu wabule muko
dano kemuli kama lala
nsaba kuwebu zako wesela ganya na nela gila
fetuli wakubuka feba kubuka wakuno twa sirana sirana da Se tu li wafubuka, se wafubuka wakuno Wazali wafo imakese, mtukwate urundi
Wafubuke fujo, amalale wambale mpale zebe Tujitwela vanga wale chaina, tulo waza kitekela nyo Nosango mfubuka ngaline vintu vya gaya Noga ika malala, umwana wa muno Harina vya nyoka, noga ika masada
Nakende kumakia bwana wancha
Bwana wancha nyo
Nekuimila kana kayimba
Ngakaluni nyo
Wana wancha nyo
Tulop tulop tula waka Simba waka Nabide kunaka Nakaziye Ande se mwana na machidala Yoko banyo ne wali ne wamo twala Yoka ambanyo Wrong number This is a wrong number
Na yeko mpesa oweta Mfuga makono mpesa oweta no Baby bondeka Aki so lonely baby No
Nakete kumachaba na mancha
Bwana wancha nyo
Nekuibira kana kayimu
Kalibu kwa tako kubodi Kiri la wanso kwa teko kukundi Then after maleo kwa teko Kwa tako Bina mazote bina ba Chira vika mubu to wafuna polio Chida yoli ya sako chimarelia Wasaba nubu ya ambiku ziredio TV station isako social media Bangamba mubu to walimuzi Aso elanga chaku vila kukufuna nyukaso Maguru kakono ama sogo gadio Walu unabo ubino unenenga wachama Question, anya ine chama, anya ine bunde vya chama, bangambye vya chama,
wekwata kuchikunde vya chama, kuchikunde vya chama,
anya ine chama, anya ine bunde vya chama, bangambye vya chama,
wekwata kuchikunde vya chama.
Kulawa weka zato ina wachama, na yato we kutunulira ndabe wachama Nebyono vyachama, nebyoli vyachama, nebyono no, liyona vyachama Zekuraka kwenkuba katalika utalika Owo mutimo munda fusabata wanika, na wali mwakatenge notochika Kasipidike kawa bambali vuchika Kale, anyai no mutwala kumpe, anyai no lukumi, anyai nevita na bimpe Anyai no lukumi, Question, anyai nechama Anya ine bunde vya chama Bangange vya chama
Wekwata kuchitunde vya chama
Anya ine chama Anya ine bunde vya chama Bangange vya chama
Even the government agrees He's a dangerous DJ
Kashomela, ndese mu school Omuchibina chume, honda se mu desk Owa bile na mulonda, abaniye ya busa Owa bile na ndonda, abaniwe ya busa Teacher, chimutela mpura na njiga Teacher, chintela ndewa ya shasha
DJ Mangereza Machine
General Uliyo mana nidonda Nidonda Uliyo mana nidonda
A dangerous DJ.
International.
Not in that momentary patabudi. Just economically and disturbudi. See na dorata no munsao. Choka konsala masolo wen kusalensa o. Ah, hey, wantama. Ah ah, no no yantama. Hey, no li yantama. Daina je yankola, just yantama. Ah, hey, wantama. Ah ah, nobody wantama. No, no, yantama, daina che yankola, yasti yantama. Kira vika nalo senga wanvuma, obasi wechiringo inakoche wankola.
Yabare!
Kale chitubu to inache wankola, yasti njagalo vele konga wantama.
Yabare!
Tuwefu mbetu, maletu weku vetu, yombe mkotu, maletu wega jambule, Nelona kedene dayago no kumutima.
Mazima!
Kule hangure, numira wanomo jifuba. Puli lobu sungu, mwende mulimu zayi. Puli rechi nugu, puli angayi na wengeri obu chayi.
Even the government agrees. He's a dangerous DJ.
Hey, want a man? No, no, yanta man.
Atari na chari, chimozunza. Echi nuku 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 chimozunza. Atari na chari, chimozunza. Echi nuku 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 chimozunza. Atari na chari, chimozunza. Echi nuku 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 chimozunza. Atari na chari, mateba mwala, mwala na harinao. Atari na chari, chimozunza. Echi nuku 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 chimozunza. Atari na chari, mateba mwala na, mwala na harinao.
Mazima.
Chakola teba mwalana, bawala na singa. Mwatuno, mze wade wanchawa.
It's okay.
Era wade wankowa.
It's okay.
Guno mwako saga.
It is okay.
Kuba katonda njagalanga.
Mze
wade wanchawa.
It's okay.
Era wade wankowa.
It's okay.
Guno mwako saga.
It is okay.
Kuba katonda njagalanga talifa. Echinugu chikunuguna.
Yo, it's a swag boy tycoon UG cheering with DJ man.
Mikey Chapman, DJ ranks on the beat. Ataina data na Wi-Fi, funa wire tani, overcard droidy. 24/7 ku TikTok, tuliba TikTokers, TikTokers get full. TikTok get full, say TikTok, police ma chisanga.
I can't believe in love again.
original. Uwa chuka chuka. Kayumba mwana wan, uwanjo ga chuka.
Ladies wanna have him. Other DJs wanna be him. Ladies wanna have him. Other DJs wanna be him.
Say change ya baby now we chore ya go. Hey kumbi yo baby ya beko. Change muchituli. Do see my change muchituli. Jenge muchituli, tusema jenge muchituli, jenge muchituli, libuli tewano muchituli. Sima sima sima, chituli chiwanzu, amani yongeza, chinya chiwanzu. Sima sima sima, chinya chiwanzu, amani yongeza, chituli chiwanzu. Asima wakwata yo.
Ladies wanna have a other DJs wanna be.
Everybody gotta know me. A pretty canson zen kuba. Siso sola mawanga. Up down down down. Bon namba bam bam. Kali sasoma namwete mwasoma. Na ya de pichi tu gana kwesoma. Twasoma namwe mwasoma.
Na ya de pichi tu gana kwasoma.
Twasoma de mwasoma. Na ya de pichi tu gana kwesoma. Mwasoma na fe twasoma. Na ya de pichi tu gana. Seven in nafuna chenda. Sini ya fune njibuka nentule mikaga. Ayo nafuna mienda joka. Paka ku university jinafune minana. Nalinga wana kubana. Nanga weko zoburu njibera wasa tumumenda.
Mazima
kuba kuja gusa. Netoko neba sala. Olu chikolo chikando yita netukola.
Nore mwana ota.
Bibia netukubwa.
Olu chikolo chikando yita netukola. Nibi sota sota.
Sasoma na mwete mwasoma. Na ya atete chitugana kwesoma. Twasoma na mwe mwasoma. Na ya atete chitugana kwasama. Twasoma na mwasoma. Na ya atete chitugana kwesoma. Mwasoma na fe twasoma. Na ya atete chitugana. Sobu kazi waluzungu kale wantama. Si I love you, yes I need you. I want to marry you kale I miss you. Sama ikati
na wita bangaza. Na sama nini titansi ba.
Hey, hey, hey,
chilling with DJ Mangereza na
Chiu.
I think we
light it up and burn it down. It's a calling from Jesus Christ. Light it up and burn it down. It's a calling from Jesus Christ. Light it up and burn it down.
For me, that you get a mutaka, Kati. For me, that for me, that you're
the baddest. What? DJ Mangereza, Machine General.
It's a calling from Jesus Christ. Light it up and burn it down.
For being such a great crowd, the DJ says, thank you and good night.